gavumenti egadde ebibiina ebirwanyisi by'eddembe akakyoka ebyokulonda kagenda njukunju okusomesa bannayuganda olutalo olwengedde emmundu ziwawuddwa. Essaawa ziweze 3 wenkyaleero mwasi mutendo bannaffe abatuliriza mawulire ku CBS FM gaagano. Nze Katabira Daniel muzzukulu wa Mbaziira. Ng'ebula ssaawa busaawa bannayuganda balonda omukulembeze w'eggwanga n'abaka ba paalamenti, gavumenti eyimirizza ebibiina ebirwanyisi by'eddembe ly'obuntu 5 biramba ekireesewo akasattiro ak'amaanyi. Ebitongole okuli ekya Chapter 4 Uganda, ekya Alliance for Election Financing Finance Monitoring, ekitongole ekya Human Rights Network for Journalists ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire, ssaako ekya National NGO Forum n'aba National Coalition of Human Rights Defenders bajiddwako layisinsi zaabwe mu kirangiriro ekyafulumiziddwa ekitongole ekitwala ebibiina by'obwannakyewa ekya Uganda National NGO Bureau. Ekitongole ekyo ekya National NGO Bureau ekikolera mu minisitule y'ensonga z'omunda nga kye kirondoola obuweereza bw'ebibiina by'obwannakyewa kyategeezezza nti ebitongole bino byamenya amateeka g'ebyokwerinda by'eggwanga era byakunoonyerezebwako. Kyokka akulira ebitongole bino abakulira ebibiina bino bagamba nti bannamanya gavumenti kwe yasinzidde kubayimiriza mirimu gyabwe. Robert Kirenga, ssenkulu w'ekitongole ekya National Coalition of Human Rights Defenders Uganda, agambye nti bakyalinzeeko okubasomera omusango n'ekiseera bwe baaguddiza olubalyoke bannyonnyole.
Katuza kwewozaako nga tomanyi oli kyagamba kyewakola oba omusango gwakuvunaani kati ombangulimba buli kati katulinde buli what evidence whatever security issues were involved in. Now would be speculating mbani
Kirenga agambye nti nabo basobeddwa ekane mu kibira era bali mu kwesisiwala olwa kino gavumenti kyekoze nga beebuuza gy'esinzidde okutandika okusojja ebitongole ebirwanyisi by'eddembe ly'obuntu.
Mbeera gye mukoleramu noma nti tuzanagobera bala gye bakwate kiragiro kibwe omuntu alina obuyinza bwagamba mbu kuyimiriza emirimu gyo tolina kyakukola okuggyako okugoberera ekyo
Robert Sempala, ssenkulu w'ekibiina ekirwanyisa eddembe ly'abannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists Uganda, agambye nabo beewuunyizza eky'okubayimiriza emirimu gyabwe nga badde bafuba bakola buteebalira okutambulira mu mateeka agalambikibwa.
Kuba tebakirambise mu bbaluwa naye bagenda kukola okwekebejja bazuule kye balowooza. So kati ffe ng'ekitongole tujja kukolagana ne bannaffe abekebejja tulabe kye bavaayo nakyo, naye tumanyi nti tubadde tutambula bulungi kusinziira ku buvunaanyizibwa watuweebwa mu lukusa olw'okuddukanya emirimu gino kye tukola. So kijja kutaataaganya emirimu